kuyita Babali mu Kampala tetwamanyi ennaku esatu nti olutalo olulwabula Kyokka twewulirire mundu bwe yatokota omuyekera watendeka Omuzinga gw'okukolola ogwavuga okukamala gwe gwali ogw'okutuuzisa ogwo nagwo n'okuwangula Ate weewunyizibwa okulaba bwe wafuntula omunyanya n'abuna ebifo Baalinga sibamanyi batuusala abasanjaga nti nabo baali baabatyo Emitima gyavaawo egyokerera amayumba n'amabujje n'engabengeya Embeera gye twalimu yatuuka n'okutwogeza nti oba Mukama yatudduka Ani abundabundira mu nsi mwe wazaalibwa n'obulwawe weebaka Natuuka n'okwegomba ensezi ebuvanjuba nti singa gye nazaalibwa Bwe ndowooza Abaganda baffe bonna batokomose ensi eno ne gyevuma Embuto z'abazadde bonna bonna bambi zaalabeezaazaala abaatugwa Eddembe lye twalina abazungu olw'abasiibula wano nalyo ne likoma Mu kifo ky'okufungiza tukozesa ebye baatuwa abagezi ate be battibwa Ensi Katonda gye yawa ebimera etonnyamu enkuba buli ajja ne musaaliza Amawanga n'amawanga ate ne muddamu okukijjanya bannammwe bwe mwefuga Walowooza Uganda yaffe luli bwe yali ekula amagezi gakusenguka n'osigala ekisasiro Walowooza amakolera amaduuka n'ebyentambula biringa ate ebitaaliwo Bwamba kyali kyakabi obufuzi obwa Uganda ne busookera ku b'engulu Twalinga abanyiikivu nga tukola okukamala nga baana tubatendeka babeera abagunjufu Kale bwe batunuulira engunjula gye tugunjula baakuyita kubavuma mbu ffe tubasosola Tewaliwo okubavuma tewaliwo okusosola buli ajja tumusembeza n'abeera ow'ekikasebo Twaliwe tutyo saba temwobotete yandituuse nakutufuga Kubanga twamusembeza era yasomera wano Omuganda n'amukenkuka Empisa ze yatendekwa yalaba taziyinze n'asalawo ajja tuwalane Okubobotere yajja bonna bantu b'engulu babadde batukijjanya So nga tetwalina nsobi okulaba nga tubajuna nabo baba abagunjufu Ebibanja bye bafuna amayumba ne bazimba kambuuza ni yabibawa Ebirungi bye twakola ebyompawo yatwebaza Jabange mwebale twasasulwamu kuttibwa Kale bale okuva eyo mu nkaaga bannaffe batusanjaga Kale nali mutonnyo mu myaka kaakati nkuze bameka bakattibwa Bakabaka saba manyana yate banyumizibwa nti ogwabwe gwali mwawufu Naye ffe tubonyebonye omulango bwe yakajjala yatufuganga bumbula Ate bwe baamunaanula omunubbi n'abakiwagi eyajja mu buyinike Mu biseera bye baafuga tewaaliwo okusosola buli mawanga gattibwa Kale ate n'ekyewuunya obote bwe yakomawo ffenna n'atugattika Ate bwe baamunaanula omukyoli n'ayita omunubbi badde ku Museveni omunubi mukudda kweyaleeta n'omunyaanya mu luweero ne bakyekola. Ate babigattika amagezi ag'omuswaba n'obujja n'omulukube. Olaba babikonkona mu bukodyo obutendeke naye nga biringa nsolo. Abasajja babakonkona ekiboga ne nakaseke eruweero n'abalufula. Kale n'olw'okuba amagezi gaabwe gaali bwe gatyo badanga mu kutuusala nga banyaga. Abagwenyufu amabaati ateege banyaga gonna gasibwa wano okutukuza. Ng'oyagala okukakasa bannaffe bwe bakula ojja ogendeyo olabe mu nsiko mwe basula. Akakuba omuyitibwa ogendewo olijasula obanga sensera ekigu. Omuntu okuveeyo najja kuno n'alaba bino kizibu nnyo okuddayo. Kale ekyo kye nnumiriza ensende kyagitaguza kufuukibwa abaluubo gye abanafulugo jjamye. Tuyize kikino kakibotole mwenna mukiwulire. Obufuzi obubaddewo omubulabye bwe bweyisa ebweru n'ebitongole. Beesiganga kungulu akazigo ensi gy'ekoma ebayita abalungamu. Kye twagala alowooleza mu mawanga Uganda yaffe tuleme okujawula. Naye nga bw'otunuulamu ebitongole ebibadde mu gavumenti ze bafuga. Amanya agasookako obuli kitongole ge gabadde gavuga olw'ewala okusosola. Ndaajanira abafuzi baffe Katonda baaliwo mu kisoogo okutufuga. Okusembeza Abaganda bo bokka mu bifo bino ebikulu dictatorship. Okutufuga ng'otyo ng'Abaganda bo bokka b'olonda nepotizimu. Nga Mukama akulembera tulwanyisa okusosola tubeere abagunjufu Uganda tugisitule.
Remember where you got it from. www.djericom.com